CKMusicPromos.com.
Wenye Kuna wenye hai Wenye Kuna wenye hai From Chipata, you know. James Kelly, MJZ,
bring it down. DJ, bring it down. Kifa kepo chini chini round. Kuile kota nevu batoka kwalo kuna wenye ai. DJ, bring it down. Kifa kepo chini chini round. Kuile kota nevu batoka kwalo kuna wenye ai.
DJ vipangu shule Paka chakorwa ulule Sili mutumba ulule Paka ulule DJ bring it down Kifa kipo china chira Kumoka kuliwe buhi Kuno wenye hai
DJ bring it down Kifa kipo china chira Tigwile koka nevu Batoka kwalwa kuno wenye hai DJ bring it down Kifa kipo china chira Tigwile koka nevu batoka polwa kuna wenye ai
Wenye Kuna wenye ai
Wenye
Kuna wenye ai
Famumova Fisidile mumova Osati nazito ndira kumova Kalini imbera kukomboni Mowa si mazi mpanga Mowa si siki mpanga Umakola Ukaona ni kamba vizungu Woy ni chiteko understand Ukaona na yamba kutukwa na Woy ni chiteko understand Ukaona na somola hule Woy ni chiteko understand
Mowa
Kazi mwani chabi Kuno wenye hai
DJ bring it down Kifake kwa china chiround Tigwile koka nevu batoka kwalwa kuna wenye ai DJ bring it down Kifake kwa china chiround Tigwile koka nevu batoka kwalwa kuna wenye ai
DJ vipangu shule Paka chakorwa ulule Sili mutumba ulule Paka ulule DJ bring it down Kifake kwa china chiround Kumoka kuliwe
Yes, James Kelly Chipata yana Bwana James Nguwa The big boss DJ Shadre DJ Banks Wire DJ Flex Zambia Jakovic Managers Ed International
Exclusive from CKMusicPromos.com.